meelba meel raay si toos ee meel raay in ku wareejiyay aqalkii wasaaradda gargaarka oo anahay oo horay ana meel raay contribution hanaysiyeen hay-adda concern iyo hay-adda world vision alaabtaas oo meel raay adadii deeraasi meel raay toma iyo shan kursi armaajada afare sida selfishka buwaa kala saardaa wey afar miis iyo alaabo badan oo yaryar meelraay saddex kursi oo laba kursi oo aan warwareegda oo xafiisyada e oo madaxda meelna mayba waa meel raay dowladda aan koonfur galbeed soomaaliya mayba ahaan shaqeeyaanay muddo dhan afar sano haddana kala wareega gudaashay mayba wareejyohayne meel raay aqalkii unaa ka shaqeeyaanay afarta sana oo shalhay ahaana un xafiiska ka shaqeyna ahaana cusub ahna deeri oo ee meel raay in wasaaraddii oo gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka aqalkiiyo laha ay ka e oo maxaynaa shaqeeyaan maxaynaa shacabdayayay